I wanna sing sing niko zile win. Nikitaka sing niko vile ninacheza na ye. Alafu nikipita ninapita na ye. Alafu kademu kazuri kako na ye. Kako na ye. Kademu kazuri kanapenda mokoka. Ukika cheki utadhani kameumoka. Nikaka omba na mbata kanitoka. Kijana kando yake anaikomoka. Akanyuliza unapenda miki. Anajua kibeti kina Vicente. Me, I wanna be like me. Me, I wanna be like me. I wanna be like me. Yani me, I wanna be like me.
Be like me.
Me, I wanna be like me. I wanna be like me. Ninaga chuka moja kakuna kwa. Nikitenda uko nitapitia kwa. Masubari na mulio na.